ajabule kabi hlangihlangana naye izinto zawalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku uqala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka umifuna into eyikala kahle uthi fake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifunanumba i-reptile is not available awuphinduzame uyafish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame uyafish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame ngoba ziningi izinto ezenzeka ey'nkundleni zokuxhumana especially kufacebook mina kwake kwathi angiwuyeke yafika into kimithi angeke thathi somuntu ama-decision ekubeni ngingakamazi vele and from there I started not to believe uthando lama-social media lapho abantu basemsebenzini yalahla ibhari bayayiginqa ucela ama-fake accounts lapho abaphosta umzimba ingqondo bayayididla and uma isitori sakho ungasazi uzokajabulela zawalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku uqala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka uma ifuna into eyikala kahle uthi fake Tandisi, don't give a damn. The number you have dialed is not available. I'll pin the zame. We have reached the voicemail of Sorenso. It's the number yake. No ma kulumbisi lake. I'm busy right now. I'll pin the zame. We have reached the voicemail of Sorenso. It's the number yake. No ma kulumbisi lake. I'm busy right now. I'll pin the zame. Isa ngata banta baningi banga isa. Besintesi shesha. Uthanda ukufezeka izinhloso zabo bese ngathi bangayihlonipha bangangena ogibeni lika-social media bangayibeka ey'nhlizweni zabo bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekecoleleke bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekecoleleke the number you have dialed is not available awuphinde uzame you have reached the voicemail of Sorenso angijabule kabi hlangihlangana naye izinto zawalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku uqala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka uma ifuna into eyikala kahle uthi fake The number you have dialed is not available. I'll pin the zame. We have reached the voicemail of Sorenso. Ishi namba yake noma khulumisi lakhe. I'm busy right now. We'll pin the zame. We have reached the voicemail of Sorenso. Ishi namba yake noma khulumisi lakhe. I'm busy right now. We'll pin the zame.